patsalo dakwaba uwalingana na imwe isondelia use kumulu konsafye
you've given.